Afternoon.
Nin waleya in tara dɔgɔkun fila kɔfɛ ɛnsansi feere jɛkulu OPEP n'a ɲɛmɔgɔya bɛ arabi saudi jamana bolo ni jamanakuntigi jo baden ye nisɔngoya yira ka daa kan u y'u ka waleyaw ta k'u da risi kɛrɛfɛ ani ka sɔn ka dɔ bɔ ɛnsansi gilannin na mun bena sɔn ka kɛ sababu ye ka ɛnsansi sɔngɔ yɛlɛn kosɛbɛ ameriki jamana kan nka bi lasele la
plan to refill the strategic petroleum oil reserve in the years ahead at a profit for taxpayers.
Ameta fali bi wala sa instance songo bisika dogoya wakati muna ni jamana wora uka wulika jo kelenu sababu ye kanga fen songo gelea Ameriki jamana kuntiki Joe Biden ye kuna fuli muna se Ameriki masa so konona na Maison Blanche Biden ye ayiraka foko taji songo yelani kosebe sababu bora
Putin's invasion of Ukraine. The price of oil and gas increased dramatically.
Irisi ka wuli ka jo de la ka dankari Ukraine jamana na. Irisi jamana kuntiki Vladimir Putin fe. A la ko doni ke waliam fana kan ka fo ko instance songo kun jigna duguma toromonyo bisaba nyona sigoro ma okeme okeme la. San damine na. Nga a songo tika jigni tele la ami wakati mna kom sisa. A mu faraka. Waliam nu kun taleno senga Ameriki jamana kuntiki fe. Ka jamana fanga tabiau walia. Wala saka taji songo no ya Ameriki jamana konnana. Wakati mna kleni mesena Ukraine jamana ka. Sanifɛnw sɔngɔ yɛlɛnnin ba ka caaman b'o la ka fara OPEP kan waleyaw kan ka ɲɛsin jamanakuntigi ma jamanakuntigi min kun ye layidu ta k'a fɔ k'a bena ɛnsansi feereli hakɛw lata ɲɛfɛ teliya la ka ɲɛsin siniɲɛsigi jamana ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye.
And it's a good price for the taxpayers.